mbade chiro sawanga mundanda Dimu nyumbe wange nebase Nekulira omuntu angamba Ncho wange zukuka Opune peni nolu papula Owandikere mgeno kugamba Enchao virangirire kungudo ze chibuka Nakende kumachando watu bange Nengamba tone hozi jaye bidongo Nangirire omwaka kwa mukama Eri abana ba mukama Zemu manyi sogeza katonda Panama mwogeza ebya kajanja Bino nabichide dala 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 mukama kamukama Mumyaka mubera muomaga Nemusawa mubera muwesawa Na yeguno mwako kuja kwa bana ba mukama Amasavu gagenda kalira Bantu banji bagenda kulokoka Ate mwatu nebota subira bagenda kwatula Malwaliro gagenda kalira Agenda kuwonya buli ekikuluma N'abali na silimu bambi muwonye Bwayogera Katonda Banange kimala kimala Sitani atuse wakuma Ajoza abasumba bakuno ng'omuwendule Nasirika noloza twenkana Kuno nasituka naona ulira Farao nembalasi zejukira mnyanja Ama komeraga genda kwekula Enjegerezi genda kutuka Kobo kiliza vengamba kampulira kalulu Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Akirizo kuzimba kunyumba Kale mkuno zimba Ogenda kusasula mabanja Bwayogera Katonda Ofise wezi gula ni motoka Olosi mzeli njaye Akirizo kugenda kewero Ndave nyoni erinda Muhisabama wanga nagawa Bwayogera Katonda Businesses ibade za feda Nane kapita wetewo Zengula mawasuvula China Muguno kuja Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Nalabia mukama anga kutolweyo Ayela uliye chikubuze mirembe Nejine mikwane jobulimba Gajona jibduse Ndabolu jolu gule mumasogo Yingiro sikile bisubizo Amasogo vye gatanalava Na matugo vye gatyo Oli maga maga kukonone kutyo Nono nyae vya kutisanga Olie baka mirembe munjuyo Bwayogera Katonda Nangiriro mukisa gwe sente mumasogo Gavuli choko lachira vomukisa Gakawaleo yambe na bafu Bwayogera Katonda Yasuli waku muganga musomuto Oli mchibaya vambio serira Lavamu wala waka waka Aza kulonda wo Abadde asemba guna kulembera Nabadde kutakali tula wakulu Nze Katonda wababali nombubili Wali wowe chinema Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Nangirira embaga ya chitiwa Pasta ugele Abange ningala bakale Katono nyongo mukono gw'omuntu Naye kanavamu ekire enkube yamanye Awabadde eddungu wabeerewo ennimiro Na buli afukirira alifukirirwa Balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu Bana bakulu gamba sekeredde Teriddoko ekyani atakimanyi Katonda weereza enjoki mukambiza bwe gibateeseza Teri kyakulwanyisa eri obulamu bwo Kasale k'omubire kakaba muyonga Na buli lusozo luli mu maaso go kalusetere Katonda tenkweza abagerengetanya Buli lulimi alusingisa omusango Balyoke boogere abamawanga nti akoze binene Akamwako wali kajjuza enseko Oli bamutwe omukira guvuddewo Buli kyatasimba mu ggwe taata alikisimbula Akuwa ugaga obwa kwekwe wala Ense kunganye wabana be Olivera mula muso tulifa Kule milimo je Nangirira umaka kwa mukama gobu wanguze Nebu mama gumba gote gali mejika wayogea katonda Nangirira umaka kwa mukama wabwe mirembe Nangirira umaka kwa nsate kwa badomu kumba Agamba ndi kukusohula mumu nange tolifa
Bakuko imbe
Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba
Nangirira embage yechitiba Asuka wakembe
Bakuko imbe
Bakuka
Bakuko imbe Namba kwe itaga frizi Tata mazoku sasula
Bakuko imbe